Yo, this is another usual performance. You got to watch and listen at your own risk. Remember, stick on a beat. Them come in mental, hurry and comment your DLC crew. And again and again and again.
Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, junge sinaka. Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, jogo na menengo. Pretty lady, listen to your heart. My girl, I'm the king of your heart. Baby girl, you're the queen of my heart. Ngini buri gata jaba ina kinengojo. Nara kiri jeni jaba mina kere ngojo. Baby girl, lewa mina kere ngoji. Kwenye ngoni kwenye jabo lina simairo. Pretty girl, let me tori tamairo. Pagara kwenyo nyo nyo. Mi girl, let me poli ra kwenyo nyo nyo. Mkwano, pagara kwenyo nyo nyo. Mi girl, let me poli ra kwenyo nyo nyo. Mkwano.
Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, junge sinaka. Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, jogo na menengo.
Wacha nishika mikrofoni, girl. Nishike mikrofoni, alimore ngojo. Edodare ngojo, tomatonga kero. Hitinya mikrofoni, girl. Hitinya mikrofoni, eitore ngojo. Au mume ngojo, tomatonga kero. Idole ne idoli da wowe ni wangu. Sitabadilika, jogo na menengo. Ponelo ijari yonge sa menengo. Loselo ilo shajo ichedi jalare. Pone pone ijebo mine itengaidi. Rhythm so nice, rocka kedi. Rhythm so nice, Rashid promoter. Rhythm so nice, Charles Sandy. Yes, rhythm so nice, yo. Emuli, rhythm so nice. Sequestration, rhythm so nice. Churro King Fela Mandeya, rhythm so nice. TLC crew.
Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, junge sinaka. Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, jogo na menengo.
Pretty lady, listen to your heart. My girl, I'm the king of your heart. Baby girl, you're the queen of my heart. Ngini buri gata jaba ina kinengojo. Nara kiri jeni jaba mina kere ngojo. Baby girl, lewa mina kere ngoji. Kwenye ngoni kwenye jabo lina simairo. Pretty girl, let me tori tamairo. Pagara kwenyo nyo nyo. Mi girl, let me poli ra kwenyo nyo nyo. Mkwano, pagara kwenyo nyo nyo. Mi girl, let me poli ra kwenyo nyo nyo. Mkwano.
Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, junge sinaka. Wala ina hapa, bowe ni wangu. Milele na milele, bowe ni wangu. Sitabadilika, jogo na menengo. Bowe ni wangu. Bowe ni wangu. Bowe ni wangu.
Yo, member for Alta Music, bad man, I am commenter representing Filiko Geta Youth and TLC promoters. Filita, me sign out, inshallah.